Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahim Sanogo to ɓoggi jande fanu hala Mamadou Samassi ko jam wali sakraɓe heeɗiɓe. Festival Ogoboña fuɗɗi Bamako ɗo gilla ñande altinere nde dande maayo Niger ngo hultama wiide ko heewi heldintinama e leygal ɗo kawtal sappo ɓalla. Coggu simam ɓuytigue to Bafla Be e Mahina ton goto gonnoɗo uñaji nogay hande yo hakkude uñaji capanɗe uñaji sappo e jeego uñaji sappo e jeɗɗi alhaali mo hani wilde sanne mahoɓe cuuɗi Mahina sowana tiɗalat jam gonɗo ton. Nokkuji yogaji sahalla leydi ndi a jogiti yidude bonandadin jam hono to Buram to Pom mbiyan nakkalani sami ɗi gon seme kawruji amen hande beete alkamsari capantati janvier 2025. Bisimilla sakiraɓe. Gila ñande altinere nde kawrutal sappo ɓalla na woodi to place 50 dande maayo rawneno ranewo ngo festival Ogoboña festival mbiyan gulliroɓe juuɗe Mali e lefo leɗe ɗe natton hollude ko moƴƴinta temede kewɗe yimɓe fangata oɗo nokku o ñande fuf e wi landini ɓe dabaruji piyamaɗum bangal ndenagu nokku o oɗo nokku Ogoboña kulle kewɗe natton mbenane majje heɗintinaɗe kewɗe lalla jara touri darni toon koyɗe wonko heɓani kadi fasango Oumar Wagalo e Ousmane Nyalibouli.
Ɓeɗo yimɓeɓe iwri le leydi Mali, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Kagné, Benefa, yetto Guinée Conakry eɓe gonde hawrtude festival haɓe ngal ɓe noddirta Ogoboña. So woɓɓe kolliti wiide ko cottata ko marsi sanne, woɓɓe do kolliti wiide wona noon ɗum worri.
Burkina min ɓuuri wadde, mbiɗen cotta kadi le Faso damfani, mbiɗen jogui chemise ngaji lobbi ka wattu joni o yimɓe ana fanɗi ko garata sodde. Ɗum woni ko haɓɓi min hoore, min bañagara ƴurammi, mi cawrowo noon e leɗɗe ɓalleɓe ɗo jaati wonɗo cawrammi himɓe. Mbiɗen belti sanne joni saabi rawani ɗum yettaki noon ni lumoji ɗi darnama fa gasi, yimɓe ana gondi e warde iwre tafon
kude visiteur d'abord.
Ko nayri bangal ndenago fuddu huncenama hoore, yalla yimɓeɓe ana jotto toon ɓe kollitiɗe yambereji ɗi du ɓe keɗintini ɗum hitande hikkande noon kanko noddirteɗo Joseph Dugno gonɗe gonduɓe lanninade ngal ɗo festival o hollitiri wiide
ko wona yambereji kewɗi goɗɗi min keɗintini golleji ɗi hono kabaru ndendori fa yettade nder gollanaji. Mbiɗen jogui ɗum nokkuɗo sukaɓe garata jewta
garoɓe sanata ɓe kay kullitini se muɗen sanne ko coggu biyengaji ɗi ɓeyda ko
chaque année je viens.
Hitande fuu miɗo wara, hikka mbiɗa wawi wiide coggu jagoji ɗi ɓeydeke fayfa nata biye muɗum coggu mum ɓeydama rawani temere nayyi wonno hikka ɓe naaɓi fa temere jeegom, wona himɓe fuu jogui bawɗe mum.
Woɓɓe ngal ɗo kawrital kolliti wiide yambere nde ana ɓeyda yettinde fanaji laamu koɓe wonɓe le leydi ndi kollitinɓe wiide hitande hikka nde yo hitande fina tawa.
Sakiraɓe tuto haklaji mau ɗu kawren bawga bem amen facebook adun X. Sidao mbiyan gonɗini weltugol ñande jeenoga jeene janvier leyɗe Mali, Niger e Burkina le fedde nde nderno wedde nde fa hannde kay mbenno ɓamaye anniye latoor sababu wadde hello le mbiyan gollidal hakkunde mayri e mayre e kañe leyɗe tati AS ɗe e le communiqué jaati commission o no hurti wiide mbiyan hulti dabaru jogaji mbawɗi latade sababu batu feyti Allah nata e kabaru mbiyan yawara yimɓe lele nokku oɗo wattu o. Moussa Mali Sukou wonko heɓene kadi fastango Oumar Wagalo.
Le ɗati ɓama ɗi sediya o holliti wiide ana jaɓini ko natal muɗum tawete le passeport ngaji leydi Mali, Burkina Faso, kañum e Niger. Ndeɗo fedde holliti wiide fa hannden waɗan immadraji ko nayri bangal ko nafata ɗeɗo leyɗe le tati, ko nayri bangal nafaji politique sediya o. Ɓe kollitiɗe fa hannde ɓe joppi tan yimɓele wonɓe ley leful AES ngol jaaha le leyɗe le sediya o ɗe no jiɗiri fuf. Fande ndeɗo fedde holliti wiide faboto leydi Mali, Burkina Faso, kañum e Niger. Fedde sediya o nde holliti wiide ɗiɗo dabre ji jokkitite fadde mabɓe ɓamde anniyaji le ko warta ko. Ɓe joƴƴini fedde du hande ƴewde no ɗiɗo golleji wori fa yafina ɗum.
Bonandaji gaɗama le lumoji Kinshasa ñande talatare nde mbiyan ɗum woni leydi reedi Congo Kinshasa. Ndenno yimɓele gadɓe ɓeɓena bila noon ndenno butigaji kewɗi ɓiɓɓe leydi Mali tawama hen no hulliti fedde conseil malle l'extérieur ka hokki taƴolal wiide wakkati jonoka deƴere hewtama lumoji ɗi puɗiti ñande alarbare nde mitten wiide mbiyan ɗiɗo imadraji fana muɗum woni hultinde metti fewde kadi nardu bangal mbiyan tiɗala gomo jogui leydi ndi ele nokku hirnage e furnage mabɓe. Ndenno mbiyalan ɓeɗo famu Mohamed Banna kanko kumniɗo kabaruji to fo conseil de Mali l'extérieur hande wonko anni Aly Cissé keɗno fastango Oumar Wagalo.
helde
butikaji ɗi ɗum memi yimɓe le hewɓe gomɓe toon mbalinkoɓe du ɗiɗo toraji jottiki ɗum hen toon ko yaata butikaji noga e mbalinkoɓe kañe kela toon jewlel mabɓe du tama ley ɗiɗo butikaji helɓe ɓe jaadi hen beete hande wakkande noddumin keƴƴaɗo ho conseil de malien de l'extérieur to RD Congo o holliti wiide manggal paɗemɓe ana gonde e yiltade ley nokkule ɗe foof jaam e deƴerdo ana wonde wartude ley ɗeɗo nokkule ɗum laadiki sababu du so joni en butikaji ɗi puɗɗi uttinde butikaji muɗum en minen komin jeeli tan no jaam e deƴere hani hewtirede ley nokku o
cogu siman ɓoyti ke to mbiyen bafla be ima hina ɗiɗo wattuji ɗi toon gonnoɗo uñaji nogay hande hakkude uñaji sappo e jeego uñaji sappo e jeɗɗi ley nokku jeogaji nan ala haali hanɗo jaati latani weltare e kamɓe kiliyan ɓe ka noon tiɗala gurɗo toon yo kabaru ndiyam ndenno ley sanciŋaji ɗi eɗan ɓeydoro famuu do kabaru muɗum Moussa Bissi o keƴaɗa amen gonɗo toon wonko heɓen kadi façango Ousmane Yalibouly Alcissé
Nyama Dambele, secrétaire général fed des syndicats des travailleurs de Djama, c'est Mamali SA Holitivide, Gol Buito Gol, Anafawi Do Imadara Lam O, Tchagali, Mejima Bekiti.
Gouvernement o nardimi mi buita chogusima o, don service o gulnirgal amengal buiti dum. Arande, chogusima o, angoro mudum, uine sapo e jeegom, yada uine sapo e jiti, sefa, nyalam hande o uine sapo e joyi, ton mako yi yirte.
Umar Maiga, yo bare ajonon, gondo maina. O Holitivide o mawelti san, engol buitogol kanon tidala ndiyam anatan golleji mabbe
bon chima koni
chogusima o ka buitike sanmi dum weli men du arande ton sima chogumudum hakuna unay noga yade unay noga didi sefa wonno mala nyalomo hande o tidala ko wondo amen ko ni woni hebugol ndiyam rubinengaji amen di fu ko tayi an heba du saatu so anjiddo hippude suduma si tidala ndiyam fu adama
sima gaji soro
goltindi wida goltidugol wadi wattu badale lewru korka himbe mayna anan darta dabbere wonde hebe fay e tawede nokku mo inama don joni yalla de gele didi ana keba ndiyam wonno ko Moussa Bissi be hebe ni studio tamane yewde bafula be
bundaji ndiyam na jogiti le sahal leydi mali le mbiyen to glamu gaw ton non nukuji kewdi mbiyen en jidi bundaji di le ndedo yontere den no ton to burema do pongil kalani sami den no jandam na woni dun no saminde ciudi kewdi mbiyen yulli dun gese jines nuku o no wadi imadara la buti telaji jamarande e do bawde de be joggi on wattu o to diritu no la mutumutu ben na tela mbiyen fabaji e tawre fufu kambe kebe torrabe wolti wiide fa hande na hasin ni fabede kanko kambe hekkiaben gombe to buram e diri on ko ben kedo fastango Ousmane Yalibouly
men kebi tidalaji mawdi fa wawa halade komin ngaji sappo e tati gonɗi diire ɗi fuu ana goni e wembere bonandaji mawni sanne yoga mursi gese mumen gabu kañe maaro himɓe keɓi fabamuya seeɗa ka caggal ɗum wala fuu ko keɓi kasen laawi kewɗi boni hono laawol gaawo gudoro o fuu ndiyan yaadi e muɗum cuuɗi kewɗi caame hakkunde gaawo e burem kinaɓama laana wona ɗum a wawa yaade ɗum wembi min sanne
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotama de zoom sir handana mema hala yimbele kipube ben na wodi yimbele kay ndi jia fufu ana heppi dando dum sobito ndu challaji yoga jele imadraji mabbe fatiatra won ko hebana kare fasango Umar Waygalu
do jiida fu tawa neddo kaljudo kanye keppudo ana mi ngaran memte o do neddo noddirteedo tonton sidi sap sap yo mo neddo kaljudo sanne do jiida mo furdo tawa non mo wori wana somo nyama wana somo yahali nokkule nyande wotere o mo yaltano le galle do goggi ko defi o bilaado sanne o wi bottar ndi tilaki law ndemo yaltata ndi do o wi goggiraado heso nyamdu modon do timmi nyame fi modon ha jam fu wala li hen o malata kaaki ni on fadda baafe wakande mo yaltano nde haljere makko nde fi so mo yahli dati non mo wori o do sidi sap sap nde wotere mo wonno do mobilaji kewno mo yalti jaato mo yenna jom mobil goto gonno yaso makko wakande mo yaltuno nde fo fi dum banawo o do jom mobil mo fi banawo tawen buri mo sembe nden nangimo so dasi mo eli wakande be cenda so mo imminde o mo halanno e dengal burdamere o wi o hudi gorko o yen ko woni le hendu ko reni o do gorko nyende mudun tattay police ngabe an batti cendibe tamande o sendetende do o mo haaja sanne no biire tenno bingel adama no lati fu munya li adnaru munyudo mursata
Salla kanko Fabi Jati sakrabe dokkaten kabarujum hande mi holtino bi taf sarfo holtide himmeji modon bangal numero amen 76 98 56 56 ben sikwalu si tamani nototo tilaji kultidon bangal kuno fun yo 37 321 mere mere non ka famdi fuf buudi nokay tawali telephone joomu do sede yotor mede magazine yotor meden hande magazine ya yobi do cellal derno di mamadun hala safariji la tudi sababu ne do fofta ele tampere kanun ti allaji kewdi anabili e kabar mudun helan be do famu astra jara wonko hebane do faba hajabe jogabe ke no fosta mo min usman nyalbuli yo nyallejo
bal do min kam tampudo san de wawi hebure lekki bawdo buutude tampere ande sedana nefnak anado ibuprofen anado maya so wurta kayndu anado dum jogi nafasa
lelu mongo bum ko modde mudum be kedon junbe yu jeebe ledde lolirbe pharmacie parter e tagne ciodobe do kay si ledde fuf nangodi ka ko min min jidi hinade safariji tampere o don jeyo o jaba indumu hale holli min sifaji safare di jamare buri fu fasindinde
comprimo bala
dem jogi don podde tayneteede le ndiyam hono CAC 1000 podde so hore madana nawa na du so a tampudo sanne du anadon wonde di minuddirta original goddi anuddire real extra kan ko nandi mudum si ngaji maji ana heewi sanne
wi far ko bo nyona
o do neddo goddo mo jobay dun indede cultivide ido safare ji di na buita jati tampere idi jafi dun cuggu
kurtunoji gonno mi kenyen mi tampi ele maji sanne don sabi so ngarmi am soda siyasi min kayne fenak so arintini de do podde didi dum santente san
hono kanko yimbe le hewbe na natro dido safariji to yurusu mahina e banyagara so jogabe na moddo di fadi mabbe yidude e dogotoro en wobbe kay milan wide yonal fe ko be nja ciudi dogotoro ko uri tan hewta cellal mabbe
am fe yurusu an noni ne barake ne sengana ko sebe frado be ko
ban yurusu do so min kam de tampi won comprimé no dirte do podde chawro nyawuji jetti bamanni so dum wadi tam hewtam won comprimé goddo kasem do tayneteedo le ndiyam mo bamam min kaso mi de tampi san lekki mo bamam mi arande ni woni paracetamol so wala ko nafi fuso mi yetto dogotoro yella o mo winde nakam lekki buito o tampere am tiddalaji di jogi mi bangal tampere min ka so mi mati tam doliprane bamam mi bete kikide lekki mo bamam mi san ni min ka ni woni CAC 1000 bete kikide so mi tampi mi sultinto na do mi bama ledde balere
ne bi reporta bo wadde la ne bi fana fura fana ta
tawene di do safariji di hana fi bamede gal yamirore dogotoro en no hultiri Mamadou Coulibaly gollo CSREF bankas holti wiide yogaji edi do safariji di nyawuji guddi hertana
a realiti gonga o do ledde buitoji tampere bingel adama yo ledde nokitede yimbel nyawuji nawdi sanne woni muem oppabe nadu yimbel be nyaw cancer woni muem yalla na wala muem o ana buito saatu de do ledde do ana hokke be do yimbel yalla nyaw mabbe o ko satti sanne ko ana buito
dum goldi do safariji di tawe dogotoro yambirali yo honani murade amdi no di wiide kanko Mamadou Coulibaly mo CSREF bankas pamde dido safareji tawe jete wala heddun na jogi kuteje muudi do cellal
ta be impacté sur
edum wayo yottinde kuteje bingel adama jati edum wayo fe tampinde du fooje mudum de do ledde hana bamede fei so wana yamirore doktoro no yamirini do ana hani ko teddine de kana soodi reedo no hebira fu leddel jeteede de boli na do sera laabi amen di ko nafata bingel adama wala hen bamgol majje hore ana hono so neddo tuuti sawrude hore mudum
il automédication
fande wi kanko docteur o safareji fawde tampere hono mu indiradi pumadungaji no mbawi noktorede kadum fu tawede nyata tiagal yamrore docteur e wi mako